tali mukama ensene nnyirira kolerera abaana bange mukama kolerera future yange mukama tambula nange kulembera nagoberera omukisa kumulimu gwange omukisa mubulamu bwange ogomukisa mukama gwe gwogaba nkimanyi tegulina buyinika omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi oba mukisa gwange gwampadde nkimanyi tegulina buyinike tegulina buyinike ekibuganganye si kifuluma nedda manyi ndiba bulungi oba mukisa gwange nina katonda tegulina buyinike tegulina buyinike ne bwologa bange olituka nokoowa manyi ndiba bulungi tegulina buyinike ne bwagala oluggi kubaganya mu ddirisa era ndiba bulungi nina katonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda lizikite waba mukubo waliyo emitego sitani ayagala kunkuba buso omukisa gwange yagutwale andeke nemulugunya tegulula emitego gyomulabe kati engalo zino zinaabala ensimbi nebweriba ddoola erituka negonda mukisa gwo tegulina buyinike tegulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi oba mukisa gwange kibuganganye si kifuluma nedda manyi ndiba bulungi nina katonda tegulina buyinike ne bwologa bange olituka nokoowa manyi ndiba bulungi tegulina buyinike ne bwogala oluggi kubaganya mu ddirisa era ndiba bulungi nina matonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda lizikite waba empewo efuwa enkuba nekuba kolerera abaana bange mpereza omukisa gwo omuziragukuba genda nange kolerera future yange genda nange tegulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi oba mukisa gwa mukama nkimanyi tegulina buyinike tegulina buyinike ekibuganganye si kifuluma nedda manyi ndiba bulungi oba mukisa gwa nina matonda kubaganya mu ddirisa era ndiba bulungi nina matonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda.